Zabbuli ey'69. Ndokola, ayi Katonda, kubanga amazzi gayingidde ne gatuuka ku mmemme yange. Ntubira mu bitosa ebiwanvu awatali kuyimirira. Ntuuse mu buziba amazzi amangi we gampitirako. Okukaaba kwange kunkoyesezza, obulago bwange bukaze. Amaaso gange ganzibye nga nnindirira Katonda wange. Abankyayira obwereere basinga enviiri ez'oku mutwe gwange obungi. Abaagala okunzikiriza, kubanga be balabe bange awatali nsonga, baamaanyi. Ne ndyoka nziza kye ssaabaggyaako. Ayi Katonda, gw'omanyi obusirusiru bwange, n'okwonona kwange tekukisibwa ggwe. Abakulindirira ggwe balemenga okukwatibwa ensonyi ku lwange, ayi Mukama Katonda ow'Eggye. Abakunoonya ggwe balemenga okuswazibwa ku lwange, ayi Katonda wa Isirayiri. Kubanga banvuma okunnanga ggwe, ensonyi zibisse amaaso gange. Nfuuse munnaggwanga eri baganda bange, era atali mumanyi eri abaana ba mmange. Kubanga obuggya obw'ennyumba yo bundidde, n'ebivume byabo abakuvuma ggwe binguddeko. Bwe nakaaba amaziga, emmeeme yange n'esiiba enjala, ekyo kye kyanvumya. Bwe nayambala ebibukutu, ne mbafuukira eŋŋombo. Abatuula mu mulyango banjogerako, era ndi luyimba lw'abatamiivu. Naye nze, okusaba kwange kuli eri ggwe, ayi Mukama, mu kiseera eky'okukkiririzaamu. Ayi Katonda, mu kusaasira kwo okungi, onziremu mu mazima ag'obulokozi bwo. Onnyinyulule mu bitosi, nneme okutubira. Ndokoke eri abo abankyawa ne mu mazzi ag'eddubi. Amazzi amangi galeme okumpangula, newaakubadde obuziba buleme okummira, newaakubadde obunnya buleme okunzibira akamwa kaabwo. Onziremu, ayi Mukama, kubanga ekisa kyo kirungi, ng'okusaasira kwo bwe kuli okungi, onkyukire. So tokisa amaaso g'omuddu wo, kubanga ndi mu nnaku, oyanguwa okunziramu. Osemberere emmeeme yange, oginunule, ompe eddembe olw'abalabe bange. Gw'omanyi bwe nvumibwa, bwe nkwatibwa ensonyi, bwe nnyoomebwa. Abalabe bange bonna bali mu maaso go. Okuvumibwa kumenya omutima gwange, era njijjudde ennaku. Noonyezza anansaasira, naye tewabadde n'omu. Era abanansanyusa, naye ne siraba. Era bampa omususa okuba emmere yange. Era bwe nalumibwa ennyonta, ne banywesa omwenge omukaatuufu. Emmeeza yaabwe eri mu maaso gaabwe ebeere ng'ekyambika gye bali, era bwe baba mu mirembe gifuuke ng'omutego. Amaaso gaabwe gabenga mu kizikiza, baleme okulaba. Okankanyenga ebiwato byabwe ennaku zonna. Obafukengako ekiruyi kyo n'obusungu bw'obukambwe bubatuukengako. Ennyumba yaabwe erekebwenga, so omuntu yenna alemenga okubeera mu weema zaabwe. Kubanga baayiganya oyo gw'okubye, era boogera ku nnaku zaabo b'ofumise. Oyongerenga obubi ku bubi bwabwe, so balemenga okuyingira mu butuukirivu bwo. Basangulibwenga okuva mu kirabo ky'obulamu, so balemenga okuwandiikibwa awamu n'abatuukirivu. Naye nze, ndi mwavu, munaku. Obulokozi bwo, ayi Katonda, bungulumize waggulu. Naatenderezanga erinnya lya Katonda n'oluyimba, naamugulumizanga n'okwebaza. Era ebyo binaasanyusanga Mukama okusinga ente, ente erina amayembe n'ebinuulo. Abawombeefu bakirabye ne basanyuka. Mwe abanoonya Katonda, omutima gwammwe gube omulamu. Kubanga Katonda awulira abaavu, so tanyooma basibe be. Eggulu n'ensi bimutenderezenga, ennyanja ne byonna ebigitambuliramu, kubanga Katonda alirokola Sayuuni, era alizimba ebibuga bya Yuda. Nabo balituula omwo ne bagirya. Era n'ezzadde ly'abaddu be baligisikira, n'abo abaagala erinnya lye balituula omwo.